Sounds a lucky.
I'm going to get city. Mwana mulungi nya talina tabu talina kanyonyi kange jolije wo wulira nkuyitango jja kutambulanga tukongo jja buza senga kaloba kojja yagalankere genyonyi nkeze mbera magere tuba kuba chere tata bunja gambye bonjo obulija agenda abere mu gombo akuba mu senda tuba mu goda tuba mu penda tuba mu te buli kadde mbera seti ever fresh tawulidde mbera mu class tobera def kukona konkona sagala wabewe mbera tuba mu balantera obudde bukyatubulengera mundeke siri watabu ndi mwana mulungi nnyo sirina tabu mundeke siri watabu ndi mwana mulungi nnyo sirina tabu mundeke sirina tabu ndi mwana mulungi nnyo sirina tabu mundeke siri watabu ndi mwana mulungi nnyo talina tabu.
Drip King boy say na tabu never some come yes jambwavu to bless azole ya tumbavu tell me score it's ndi wanvu and the boy wanga ye boy chali wanga ye chali fake friends na bale kabali young rebels to kuba mbali mwana mulungi fabiola mwenzikola wazi yola ayagala bilungi mulungi dola bando joli bola twakatandika banendaga paska zali ku posta banendaga pop star uwe mama jozi nangasaga tamuligana bazinaga jaja
mundeke siri watabu ndi mwana mulungi nnyo sirina tabu mundeke siri watabu ndi mwana mulungi nnyo sirina tabu mundeke sirina tabu ndi mwana mulungi nnyo sirina tabu mundeke siri watabu ndi mwana mulungi nnyo talina tabu
siri watabu tujende namu situkanze namu gale mpyavugamu wakanankulage sentenkulage twende tupate sagalambwate Bad bitch, call a nyo to become rich. Move a boy, stay at ease. Juggle a nyo, dollar please.
Mama, pino, be one to ma.
Be one to ma, now what, daba. Tell if you connect.
Mundeke, siri watabu. Ndi mwana mulungi nyo, sirina tabu. Mundeke, siri watabu. Ndi mwana mulungi nyo, sirina tabu.